feel on me.
Genie X double six.
Si hospitali, tuka mtafute. Siyo mochwari, tuka mtafute. Kwa kwetu baby, mtoto tumtafute kwa baby. Na ex kaina kuma we daddy. Na wasopendwa daddy. Swana nombe ya mabaya. Amjui kuomba mafala nyingi. Kila siku mnapuaya. Alie nipenda kaniganda mimi. Nimeumbwa kutawala. Sijezaliwa kutawaliwa. Mana mira Mungu, waliloga nisipendwe bwana imeshindikana. Mira Mungu, walipanga niachike ona imeshindikana. Mr. Kivagi, Vagi, Vagi. Japo sira zimenifika hapa. Na mi daddy, daddy, daddy. Nishawaka baby shika hapa. Na makalizo kibudu, unifunge kudu. Sifeli minakata. Mimsafi sina gundu, exuka tubu naona wateseka. Inakuuma, mana ulomwacha, minatoka na yeye unaona. Inakuuma, hawezi kunikacha, nitadunda na yeye unaona. Inakuuma, navovimba na yeye, navoringa na yeye. Inakuuma,
China, another one. You give me life so free, and you give me time all night,
all night.
Fresh nasty, and I feel you could be my tweet.
Oh my,
you give me love every minute. Upset down our remitter. This life's so digital.
Yeah,
I feel the vibe when you back it up.
Yeah,
when I make a song, like a really best, best guitar. You make a bomb, cause I'm in Russia to put on your vita. Oh, many naughty, sipo kona mina pata. Oh my, my pensi power. Kama unga safi tena ule wa dona. Ondrajo toka ndiyo, maweza kuna mbiyo. Ondrajo toka mbiyo, tari umizo.
Inakuuma, mana ulo mwacha. Minatoka na yeye unaona.
Inakuuma,
wezi kunikacha. Itadunda na yeye unaona.
Inakuuma,
navovimba na yeye. Navoringa na yeye.
Inakuuma.